E oggi Swami
Digri digri DJ Antoine Pane Kai Swan... Bude mba Diro Buna Mfiagan Mwadeba Mpani
PMC The Courageous. Mimi naitwa PMC The Courageous. Jina langu
promoter wangu anaitwa One Palo Music Promotion.
Lelo tile lila lelo tatolale mama.
Hakuna kulala.
Lelo tile lila lelo tatolale mama.
Hakuna kulala leo.
Lelo tile lila lelo tatolale mama.
Upekenya pekenya.
Lelo tile lila lelo tatolale mama.
Ukunya ukunya.
Lele mama. Ayeye mama.
Shuba.
Lele mama. Ayeye mama.
Uwele baraka.
Uwele lo. Uwele lo mama.
Hakuna kulala leo. Takuli kulala leo. Tie nishipwe shipwe.
DJ wanapenga. DJ wanampukusha. DJ wanapenga. DJ wanampukusha. DJ wanapenga. DJ wanampukusha. DJ wanapenga. DJ wanampukusha.
Kale kale One Palo Music Promotion. Pala pene. Uko 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 iwe.
Hakuna kulala leo. Twende ndugu yangu. Oh. Twende kaka wangu. A e I o o. Wa le li o o. La le li lo lo.
Sukuma. Ibuyabona fuiwe.
No, Namanda muna chonga tike.
Na chonga tike tia kusho iwe.
Katanga lile ni washi mwana muka wela mairo kawata. Katanga lile ni washi mwana muka wela mairo katalo.
PMC The Courageous. Navambi. One Palo Music Promotion. Yadi ishibikuwa. Kale. Levi la tumo nengori mkari Mochili kanena nevo Fena iwe Mukunyo munofu.
This we are Bifar Records production. We blew them. Let a fire.
LG Swag Music.com. LG Swag